is the African music mix on the Voice of America.
Just like that.
Favorite music and the most reliable new source, VOA Africa.
coming to you loud and clear with your favorite music. You're listening to the African Music Mix on VOA.
Voice Africa Music Mix, the best music.
Ma feel set up, e bia mi koye honye no debia, into me now.
Rubbish a minim,
hey, mi kofi, yes, I'm gonna have for more than me, ba. Ma feel set up, e bia mi koye honye no debia, into me now.
Odo ma fi mi kofi no, odo ma kai mi wapi no, odo ma fili fili, ma cheki cheki, ma cheki cheki. Odo ma kind wapi no, odo ma fili fili, ma cheki cheki, ma yada yada. Ebi ya mintu mina. Rubbish mini, rubbish mano, rubbish mano, rubbish kame mushi, rubbish kame mushi, rubbish sumi mu. Odo wacho.
There is no tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
kunipa kitu atutorudi nyuma tutatisha wajuu kama na kitu tunafadi kama wewe una kitu panga mstari Hidi goma la kutu, wapitozi kwa lazako za msimu kutia kwa tosusubutu. Sisi msingi manelo yetu, na kufanya vitu vya jabu kama hivi, ndio wa kawaida yetu. Japo tushapigwa na sababu wa vencha, matatiza na dhiki, lakini kwa salama la moja kama hii, kama tufilisiki. Kitu gani tusipari, wakati masala tupo kwenye mstari, agiza vyepe, nyama choma, bia na kombe kali, mwilo nyoni kwa matofali. Goma la kutu, tunabali, nisi la kumi ndani kumita tunaingia lodi, nikini kizazi chaula kutoka TMK, kwa mana nyangina tunapiga, gongo, hoji, nifunge mikono. Njia, aminia, kama cha mchupa wala duke Hili siku tuko mbali na machuapo nasi tukumbuke Kama kuna SP na KP, zigzag flu Huni mdoka lakini akili za kutu Napata kwa masala kawiri, akiadibike kitu Sindu watu wa kutu, tukizikamata, tunalikita kitikilea Huku masala wakiagiza, laga supu, nyama choma kuku Mabitosu wate mkuku, ina style pongez Kwa kazi ngumu tunafanya kuji ends Sindu watumia juwanda, ndagemea kuja kivulini Na kwa leo jonye maneli ya sugu, tata tunatoa bule, dozi za kunini Na jo wenye loza kwa habe mnaona tali mkiona masala di tunapali Lakini mamiva kizidi Pato shono daftali
Kuma na kutu tunapali Kama we una kitu panga mstari Zigzabu bado tuwa kipa kitu Atuto nudi kuma tuatatisha wajuku Kuma na kutu tunapali Kama we una kitu panga mstari
Yo, mambo ya poku, uwanda upoku, upu loda tu SP na KP kwa Amit, tumedivinjali, afagiriwi mtuku Amit anachotari kazi, MC kama unaweza njotu pali Mambo bulundani, akina mbonde denu macho tuku Huku atutaki ushaidi uku, uku wawili tu SP na KP, tukikutana kialibiki kitu kama mati na zembwena Hapa kichako tu kama kawaida Ndo mana utake utake Lazima ukubali Wajinga wajinga tunawapindisha Wana ukubali Wanazidi kunyoka Goma la kiutuzima Mambo ya makula malumbu Nipocho pocho tunajipakulia Zigzag tunachaka tu sasa Bada ya kazi ngumu tunajipongeza Waita Lete tatu tatu kama tulivyo Goma la kiutuzima Kitikiref mambo ya kuninginiza mku Zinatoka tu blue blue kama njugu Tunajua musio tupenda Mutanuna sana wanafiki Mutasema sana kwani macho ya chula Haya mzui tembo kunywa maji Tulipotokea muliona tunacheza Sasa nema tunatesa tunapeta Moja moto moja baridi Tunatwanga tumpaka subuhi Ukileta jeuli ukichonga Haturushi kumi unapigwa na blue moja Unatulia au sio masela Do tunavotumia Kama una kitu usiwe mzito kuomba Ili tende sawa panga mskali Sio sili mambo hasarani Haina kumwaga badilani Moja moto moja baridi Tunafinya tumpaka subuhi Kwa wasa zika tuijui ziki nini kwani Kama ziki mdudu kwa nini asuliwe Kama ziki mtu kwa nini asikamatwe Yani mambo safi kama unabisha Joe Maskani Uliza Salabu Lubu au Michael Pesa Ote wanajua kama zigzag tunatesa na tunapatikana Zigzag crew masadari at yahoo.com Kama kawaida
Kama na kutu tunapani Kama we una kitu panga mstari Tua kipa kitu, atuturudi kuma tuatatisha wajutu Koma na kutu, tunapani Kama we una kitu panga mstari Zigzabu, bado tua kipa kitu Toshika makofoni, nyoshe ni mikono tu
44, TMK, Amit Production
Let your fingers do the working and your email does the talking. Send us an email from wherever you are to just where we are in our studios in Washington, D.C. Email us at africanmusicmix@voanews.com. africanmusicmix@voanews.com. We can't wait to hear from you at the African Music Mix on the Voice of America.
And now another song reflecting the views of the African music mix on The Voice of America.
Rico.
Si yo mote mananga, kota langa pambate mwana mwasi uyu, e manange koti boloko ya mbulingo, mabanzu, mandoto pasi. Pipi ya yaka wako berila yo, kazwani ya matinda vani okola ngay mingi, ni operi susu soki yo saringa buye, lako zunga mboka na bosa na monso, bulingo etike loko tena mimwara nanga, masala tabuye. Mananga, otala mai pambatere mwana mwasi oyo, te manange koti boloko ya mulimo, bandoto mabando pasi na nzoto, mopao ya kana koberela yo. Yo peli susu soki yo sali mabuye, bolingo etike loko tena mimwaro nanga, asala tabuye. Kenera kokenera kozonga mboka oyo babotanga bona meminga mbo yakolinga mopawe yakolinga bibia
oh. Mopao 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 nalingiyo mopao 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 tengero asi
positive that the best things in life are free. Just tune your dial to the African Music Mix on The Voice of America.
Hey, osiep na. Osiep ki mabera hinya.
kendo osiep minyalo konyi kileo. Lakini nitiere osiepe moko moko beyo. Mana mohero neno nyuni mana kongo. To kata kech negi ot. Okonyal mi kata gimatin ritrigo yawa. Yawa jog moko, jog moko, ma woya woya, kingi woya woya, manaka jog michieno, igal niya mu eloga katogeno, katogeno, yawa katogeno, epinka, chirega jog moko, jog moko, yawa jog moko, ma woya woya, kingi woya woya, manaka jog michieno, igal niya mu eloga katogeno, katogeno. Yawa katogeno Jumoko wanya wacha tupende kiongete Jumoko wanya wacha tupende kiongunyalo Jumoko wanya wacha tupende kiongwezi Kingi woya woya Mana kato tupacheno Jumoko wanya wacha tupende kiongete Jumoko wanya wacha tupende kiongunyalo Jumoko wanya wacha tupende kiongwezi Kingi woya woya Mana kato tupacheno Osepe tobe Osep ni nyalo konyi Mama nota ye, ni e Lakini ni tiere go siepe mamoko Maga ole, maga njao Lika kongo debeto yeno nyalo ngeoni Kata mupongo gunia, kata mana dunia Lakini nise ni wodi mama Niagi moro matina ritra gudan marachi Toda komi O siepe tobe, o siep ni nyalo konyi Mama nota ye, ni e Lakini ni tiere siepe moko Ika kongo to yeno nyalo ngeoni Kata mopongo kunia, kata mana dunia Lakini nyisenu odi mama Niagi moro matina ritra kodan marachi Toda komi Jumoko wanya wanya tupende kiongete Jumoko wanya wanya tupende kiongo kinyalo Jumoko wanya wanya tupende kiongo yesu Kingi woya woya, mana kajwa tupichero Jumoko wanya wanya tupende kiongete Konya to konya Lakini pakrok go mago to nono Osiepe moko bende jo uondore nono Ngare nono To bende ongo go Madu makpenyi ni to bende do Ma inki sungo riga to karido Inki dua konya to konya Lakini pakrok go mago to nono Osiepe moko bende jo uondore nono Ngare nono To bende ongo go Madu makpenyi ni to bende do Makapo de sungo riga to karido
African music mix, where the magic never ends, on the Voice of America.
Music Mix.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The African Music Mix on VOA.
Love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.